Sakirabe kediɓe bisimila moɗon e actujune amen ñalawma hannde alan 3 lewru juillet hitande 2022 mine tawɗa ɗo hannde Ousmane Ñalibouli. Ousmane, hon ñallirɗa?
Basi folahem Alicia aɗa selli anne.
Alhamdulillahi basi folahe Ñalibouli, hoɗum joganɗa sakiraɓe amen hannde le maso
examen ngaji timmode hitande ana jokkini ɗi brevet des techniciens garata fuɗɗude altinere janggo, hono hakkillo imotoɓe wori e garan keɗɗoɓe ɗo e seeɗa, hono sukaɓe gondi landirade julde layyande ko dowma ɗo e yontere e garan keɗɗoɓe kamɓe dow ley timmode e garan heɗade tariki lycée markalla ɗo kanankoɓe hewɓe leydi meɗen ndi janggui e wi proviseur hande o lycée.
Ñalibouli, immuji timmoɗe hitande ka no wondi jokkitade fa hande leydi?
E noon jaati ɗi brevet des techniciens garata fuɗɗude altinere janggo leydi meɗen ndi fuu e manggal muɗum imotoɓe wonɓe laali ta gara hawre e muɓɓen ley ngallure nde, kamɓe kaɓe collectivité eɓe lanni ndi keɗoɗenɓe.
Oui, on est prête parce qu'on a
meɗen lalni sanne meɗen wadde o examen mais waɗi hitande hikkata komin jangga torta fo yiyaka ɗum ngu saabi hen so meɗen larni wadde ngol imagol meɗen wondi e teyɗe dabiri fuu yalla ngol imagol ana waɗoto laabi lobbi saabu dena meɗe happa meɗen gollida meɗen wadda exercice fini fo min kemi waɗi betti 1 rowna mi passé ngam miɗe tiji hikka so Allah jaɓi ɗum gasan meɗe wadda exercice galle kay somi yeehi cuuɗi
likkoye.
Ñalibouli, balɗe seeɗa heddi hakkunde amen e julde layyare, sukaɓe jokkolɓe ka ana wondi landinde sanne julde
e noon jaata sini yogaɓe mabɓe coltivide ana lani ndi ana daña ko itti fabade almusaɗɗaji galle yogaɓe coltivide kañum kayi voilà fo gatta so wona weltade e ñamude tew
minen ke komi tewta tan julde ne yotto mi heɓa mi welto no wooɗi minen kemi hirsa daba e tam e ñama tew muɗum caggal muɗum mi salmini sara amen nokkuji goɗɗe ɗo tan wini amen min mi yaha nde luuma hannden mi sooda kaddule kan e paɗe nandan muɗum mi hokka cukalu amen ngol caggal mu min mooro fa wooɗa mi dooma julle ne min so minen jogui kalisi noon mi soodana saraɓe amen ɓe layaji kan e kaddule wattita ɗe ñenden julle mi won kalisi minen gay mi waɗe dewan ndu ko weli amen julle ne waɗa tan mi welto tatti fo no welir amen
min keddoto fa hannde le imadaraji julde layarde Ñalibouli, sukaɓe jokkolɓe fa heewi kañum en ka fuu ana wondi wadde jaguji ɗe luuma ngo yalla daña ko keeɓi
noon jaati fayseɓe sukaɓe yogaɓe wonko gondi e wadde yalla fa daña ko keeɓi yiɓeɓe mimsi wiide kayi e coggu ana famɗi yogaɓe duɗon kamɓe soodoɓe eɓe kolliti wiide cogguji ɗi ana mawni san heli o wattu e wi mabɓe ko saabi mbinoɗon yo saabe juggugoji ɗi seede waɗi dow mali ɗi fa ɓeydor eɗen faama andi ko fotmata koji heɓini en dow faccitan Mamadou Samba Seko sita siddiɓe
balɗe seeɗe fadde inidi lummo ngo bomako ani heewi jama ka noon kamɓe jeyoɓe holti wiide lummo ngo nattaɗi sanne
mi fuɗɗi wadde coggu mbattagon o julle ga kili en warta sanne aran noon meɗe wawi codde kadla cukaɓe ɓurta ujunere temeɗe joyyi ga hannen ɗum tiiɗi fa wala seeɗa mene ndu engrais o min ɓaman ɗum ko yaata ujunere temeɗe joyyi ujunere temeɗe jeegomo fa samoji ujunere ɗiɗi joni komi sonata yettata fo ujunere ɗiɗi ñonoma samoji ujunere ujunere seeɗa
client ɓe natanni koyɗe rewɓe e coɗoɓe yogaɓe ɓe min jiiɗi ɓe goyti ketti allaji plentereji jeeyiteɗi tunɗi
min mi waɗi sodde kadla sukaɓe ɗan yogaji ɗe majji ana tiiɗi yogaji ɗo ana yaafi saabu dena kulleɗe fo welti o wakkati saabe tiiɗi allaji ɗi kulleɗe fo ana tiiɗi joni ni leydi meɗen ni wala fo jasi fenaɗ
ewi bonkonkoɓe yogaɓe tiiɗi allah ɗiɗo produit ji ɗi yo saabi jugugoji sidao dow mali guilla jeenayi janvier ƴaɓɓini ɗo
ɗum naɓata en yewtere amen minimag Ñalibouli, le yewtere amen minimag ñalawma hannde o min jaran région kayi ɓuuri fuule cercle yelimani to wonto sukaɓe jokkolɓe wondi woytade saabe rafi golle nde wi mabɓe sukaɓe jokkolɓe gomɓe le cercle o wala fuu no waɗa
e noon jaati Alicise e wi hoorejo conseil local jeunesse rafi golle ɗum wattade sukaɓe hewɓe ana jolari sukaɓe yelimani ana darta e laamu o fiya dabareji yalla ana keɓa ko gaɗa ley o nokku anni ko nelannoɗo meɗen yaade to yelimani to Aissatou Kanté heɓini hen dow faccitan ko Mamadou Samba Seku e Fatoumata Mayga
le cercle yelimani gollirɗe sambinoji heɓugol golle na famɗi sanne mimsiti fedde sukaɓe ewi setigui lollirɗo Hamidou Bathily horejo CLJ yelimane golleji baraɓe minisier en kañe transport jeune en ɓe heewi wadde
sukaɓe yelimani ana jogui tiɗɗallaji kewɗi rafi hemde golle kano yogaɓe ana e golleji baraɓe yogaɓe ana moƴƴina moto ŋaji yogaɓe ɗu chauffeur en caggal mum golle goɗɗo ana fanɗi
ewi setigui lollirɗo Hamidou Bathily oɗo rafi heɓugol golle laatiki sababu kewal wita wita nokku o holti wiide kamɓe kayɓe gaɗi imadraji kewɗi sere ONG ngaji e kañe lamukoɓeɓe yalla golle no heɓe wonande sukaɓeɓe
ana yaha duuɓi kewɗi sukaɓe amen ana jaa caggal leydi men hoɗo saabi mbini ɗum rafi hemde golle ga walde sukaɓe amen ngala bawɗe eɓe jogui tiɗalla e rafi faabotoɓe min kaali min kalti e radio ŋaji miɗen jatta du ONG ngaji yoga Anton paabowomin e golleji amen jamma ila ñalawma
nde do fedde suka be yeli mane dardi lam ko be hinade ka do tidalla won ko asitu kanti gonno do to yeli mane hebe ni ciuta mane
nyaari buli mi kotira ngallura kene dugu to wonto suka be jangobe wondi landinde yambereji mu uddugol tout l'école timode hitane 2021-2022
alisiise non jatile o watu tout l'école kewdi gondi e wadde di imadaraji sini suka be yogabe kulti do ngada dun yalla faabe jewtina koy mabbe yoga du holiti wi de yedum wattu mo be ngata kulleji kewdi bamade photo ngaji hono ko way wadde pati be jeggintira fa bidre ne fam anni ko kristan da ko hebini hendu facita mamadou sama sewko sita sidibe
to suka sun do waktu chakite jande hitande suka be lukube ndongata fi ko kino yalla wayno dirde yambereji be landinta le nokku jangdire mabbe e nokkuji goddi ko dun sabe dido yambereji
sa permet aux élèves
yember ananato sabe tukal ko lekkol gum jokkundura so ekol yoppama do ananato sabe be imobe tawndura fini fu hitande fu wadane yembere do ekol yoppete do ananato sabe yogabe du jeggita kulleji hewdi hono nde yembere ko wat ngene nyalane ne ekol udete on certal ni sabdena sun wala fa am ekol kasin on ji undurta yember ananato sabe suka be lekkol be du be micchundura wakati fu
nyamduuji bildi photo ngaji video ngaji e ko nande mudun nan jirwi sanne ele de do kawrte de yudun gede mbawde latade sababu be boya micitade dido wattuji di e wi suka be lekko yogabe jangire kewde de laamu e de ngana laamu to kene dugu ton na gondi landinalla hon dido yambireji cakita hitande dum woni kristan dako hebni si jotawni gilasigaso
nyaale bule hello tarik nyaaloma hande o nabamme markala fam kala hala lycée bamuguche markalatu
e alesise o lycée kanan ko be leedi meden di hewbe jangi le modon hono ministre jande kiddo mamadou lamine kone e horejo leedi meden kiddo alpha omar konare kanyindu janginin hole ndu jangirdu e wi adama sanogo proviseur lycée bamuguche markala kede ko wi e tarik o lycée hamsidou gogotour landur e makko
le lycée de markala c'est un vieil établissement
lycée markala suru lekki dun nyibanu giddi hitane 1968 arano nokkuto yimbe jippinte tegal modun yimbe jeewtobe kabaru diyan do won service hydraulique kaindo ana won ondu kuno aran bamde octobre hitane 1947 wartande décembre hitane 1947 won ko yimbe saktibe jangude école normale supérieure terrasson de fougères ko entretien hannen lycée askia mohammed yaltitun bamde hitane 1950 wartande hitane 1992 le idoubi do natken suru l'école to tugabe rewbe jangata bamde hitane 1964 wartande 1968 do natken centre pédagogique régional CPR hitane 1968 wonko no suru l'école hebi noddirede lycée markala le hitane 2002 indene weltama wada lycée bambuguchi de markala
lycée bambuguchi de markala
do nawta en bilki sambe challi yale bulu championnat national ligue 1 nyaloma chapantati go obo o wadi yontere bittine hodo wonto jababuji
AS Real kanyun tapi LC Ba 5-1 Joliba AC Black Star dokondiri mon fu wati bi goto tagal o nyaloma Joliba AC woni fa handen hore an jogi tobe debe sappo e jago jokini e sekita tobe debe sappo
nyaloma chapantati dido ba o ana landina timode yontere ne aljumare go o lewru jouer Black Star kan US Buguba kanyun en wadi match nul mo fu wati bi ngay didi le odo nyaloma goto AS Police kan AS Bakari Jan kan en dudu ngad
ala handen wattu 16h stade malien yese kita ana bonduno fidude match ana wodi fide o wattu match AS Real COB kan fu dan wattu 18h i match ngaji fu ngatte stade Modibo Keita
coupe du Mali figol ballon rewbe ana wondi jukitaade fam
no jatti ali sise quart de finale ngaji pi anomali de yontere al commissaire jabende santoro FC AS Mande tapi don 3-0 Super Lyon kanyan tapi AS Real 1-0
Fade Nendo Amazon C5 kan yu tapino AS Police 1-0 Usfas kan yu tapi AS Momo Kata 1
demi final ngaji ana gondi e fida handen Amazon Commune 5 fida AS Mande epi de pukki watu Lasaraji demi final didibo watu 19h Usfas fida e Super Lyon imachi ngaji fu ana kan fida stade Mamadou Konate
nyali buli minu mila jonka domi kadata e kabaruji li
non jate alisi seto kadata e kabaruji di handen kakede head added o e seda yu tre tous so grande waran jukininde Umar Waygal wadi tous so grand fatou segouto wassalam